yaza panda bako lukutu mutempilwe nuyo gashinje kufa mtuli ya mina nkume makaya ngazukuti mbuzi kishwe mini life holy nfuni mali nsebenzele umndeni wami ukuthi uhlale udlile ubusuku nemini ngihlala ngiphunyuke ibe nimpila indlela enzima ngakhona ngengadlula nasesitokisini itekisi ngilidrayivile emamoli ngishanelile esaluni ngisebenzile amakhanda abantu ngikwenzile sebeyathuka manje sebethi ngkuyelo kuyelo yobedayisa ama-CD MTN rank sebethi ngkuyelona kuyelona obedayisa ama-hot dog estradini sebethi ngkuyelona kuyelona obengenasi ngubo zokushintsha sebethi ngkuyelona kuyelona obedaleboleka imali yokugibela sebethi ngkuyelona kuyelona batha kayeke le nto ayenzayo ngoba ngekisiye ndawo ensibutha basheshe bangidwe belikusasa lami kanti abazukuthi umdala uhlelani ngami bona basheshe bahleka basheshe bangidwe belikusasa lami kanti abazukuthi umdala uhlelani ngami wake walibona phi artist emakhaya basheshe bangidwe belikusasa lami kanti abazukuthi umdala uhlelani ngami ethu zenzusile lona udlale khona basheshe bangidwe belikusasa lami kanti abazukuthi umdala uhlelani ngami mina ngisakhula babekhala ngami bethi yafuna umsindo kodwa lele ngangicula ngayo wawungazi ufunga ukuthi umuntu esitude eqopha wena owezikude ekuseni idatha kusa sengimele uvuke abethi lona uyahlanya noma ikhanda lithathi kahle mhlampe zithi mzala